Tabulirirwa oyo yasabala gwa bumbe ebipya mbisengese atolibwa kunenya ofubanga n'obwa yasobiye obenga mubulire baganda bagere olugero mukyamwe muvengolokofu kyengera busiro mwesula mutumidde nnya bampuliriza mujebale mbutemutya mutyomanyi nti kikutte ku mazima mbeera ng'omuwendule ati nno byendeese nyagala kwatula waliwo ebinkanze sura bubisa byezirukirirwe kulonda kwe Uganda mama kwakyuse kati bolesa ttima kalulu katami wansi w'enjuba nali kutte n'ekkubo ne mpitangayo nange ne mbawagira naye kubwa amayinja n'eccupa olwo lwaki okulonda kunzita nze mpulira bintamye abaali bawadde obululu bonna ne batya abalonzi mwesootinge tumwekuba amayinja ekulonda kwa mirembe ebyo ebibiina n'endowooza ez'enjawulo ebyo bivaawo Uganda n'esigala temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe akiiko k'okulonda n'abakuumaddembe olumu mmwe mutabangula emirembe ate abakyala n'abaami bwe tuba mu kalulu k'eggwanga tubeere mwoyo gwa ggwanga tulwanyise binaatabula suula funfugu lyowanika mbojjemu eriiso lyakamagu omufuule watulukamagu gw'okola ekyo muntu munnoowo alina famire gy'asumba ng'eyewuwo bwe kukeza mu ttumbi ebintu bya kaseera bino tokola kya bulwanga ekyo motoka kya kabyozookya n'ennimiro muzisaawo embu mayumba mugakoneyo n'amaduuka temulutinga tuli mugwanga to naye tulowooze ng'abakuluusa babusabi temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe ebyo ebibiina n'endowooza ez'enjawulo ebyo bivaawo Uganda n'esigala temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe akiiko k'okulonda n'abakuumaddembe olumu mmwe mutabangula emirembe ate kalulu njagala kabe ng'omupiira bwe tugulaba mu bibanda nga bw'ojja ng'oyagala ttiimu yeegobe ne bagikuba n'oddayo eka nga tolwanye n'ensunga okulaba akalulu akatali mu kupiira n'akakiiko k'okulonda nga kalangiriddemu eyawangula akalulu nga tekabeemu byakufuutiika ate tiyagasa bakimyeki awo nno osaba ebitongole ebikuuma ddembe obuteenyigira mu kutiisatiisa ye watyanga omuwangule akedde n'ayozaayoza eyawangula n'abawagizi b'enjuyi zombi nkeera ne beebongako nti ebyo bibaawo nsaako kenjagala akalulu k'ekikulu ayi mukama asaba onnyambe seetaaga kulaba musaayi mu ggwanga ab'ekyengera n'ensanja akaffe kye wangaala kabaka Mutebi ow'okubiri temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe ebyo ebibiina n'endowooza ez'enjawulo ebyo bivaawo Uganda n'esigala temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe akiiko k'okulonda n'abakuumaddembe
Remember where you got it from. www.djericom.com